Tia Jackie B. Whoa.
Mola
mahali nimefika,
Mola
sina kwingine ila kwako,
Mola
oh oh,
Mola
nakupa sifa zote,
Mola
mahali nimefika,
Mola
sina kwingine ila kwako,
Mola
oh oh,
Mola
mande en narauka ngware nenda kazen sina hata pare ya mate en kutoka Mathare. Nimekosa Mungu wangu yupo hajakosa, sina dhambi mimi sina kosa, upendo wake kwangu wanitosha. Nenda kama nimekosa, Mungu wangu dhambi zangu kaziosha, yeye tu ndo kwangu kanitosha, sina mwingine ila wewe Mola. Ah ah ah, nakupa sifa zote
Mola,
mahali nimefika
Mola.
Narauka ngware nenda haren mbaka kanisane nikatale mambo kawe shware. Hey yeah, hey yeah, yeah. Nanahidi maisha ni siku zote kumsifu na msifu siku zote, yeye tu si mwingine si yeyote, nende ngambo nende wapi nende kote. Hey, nata kama nimekosa, Mungu wangu dhambi zangu kaziosha, yeye tu ndo kwangu kanitosha, sina mwingine ila wewe Mola. Ah ah ah, nakupa sifa zote
Mola,
mahali nimefika
Mola,
sina kwingine ila kwako
Mola,
oh oh
Mola,
nakupa sifa zote
Mola,
mahali nimefika
Mola,
sina kwingine ila kwako
Mola,
oh oh
Mola.
Mungu ametupa zake blessings, tunapumua hewa yake fresh, kimavazi kila kitu fresh, tulimpa maisha yetu Christ Jesus, katuokoa Jesus, akatulinda Jesus, katubariki Maulana, twakuinua Maulana, twakushukuru Maulana, twakuinua Maulana, twakubariki.